Mmiri dọlara niile, ọ bụ ọgwụ mmụta abụbọ, oke mma nwee ka onwe ịba na-achọ.
Melena I'm gonna go with you. Why can't we put it in?
Did you not choose to waste your Oh, my God.